simama vile uko baby.
Una nana,
usibadilike, usibadilike mpenzi. Uko fiti mami usitensi.
Una nana, yeah.
Na hizo kovu, kovu zako ni medali. Kata, katika, katika, katika usiogope. Na kucheki baby, unajinaisi na kacheche. Pata, utapata, utapata, utapata usiogope. Usikuwe na kovu, usijalishe na yopete.
Nataka nipeleke nyumbani.
Beautiful like the ocean. Smile girl, you are chosen. Importantly potent, I know you can make it. If you just have the faith, it will grow to delight you. In your heart, in your mind too.
Kata, katika, katika, katika usiogope.
Na kucheki baby, unajinice na kacheche.
Pata, utapata, utapata, utapata usiogope.
Usikuwe na hofu, usijalishi na yopete.
Nataka nikipeleke nyumbani baby. Twende tukaone mami na dadi baby. Nataka unipeleke nyumbani baby. Twende tukaone mami na dadi baby.
Hani kupeleke kwa mama.
Hani
kupeleke kwa baba.
Hani
kupeleke nyumbani.
Hani
kuoneshe wazazi.
Hani
kupeleke kwa mama.
Hani
kupeleke kwa baba.
Just say happens, my boy, you are chosen. Wajua wengi wana maneno, ila vitendo kwao sufuri. Lakini kwako mimi sina hope.